BongaMusic.com Lipina Zambonga.
Hey, Mr. YAKO,
your favorite boy,
Denizy, alongside J-Triple CZ,
dancing on the beat,
Roy G, Luna Loven, Ghetto Boy, Ghetto Boys, ya rekoda fo Lunalo michawa mwa ghetto Lunalo vene ghetto boy, ghetto boys Lunalo lezi mwa mwa ghetto Kuni kalafela lwa puma museto Wautua Bona Kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Ghetto boy akune ansa misa ni na size Sina kwanu kina ya babusa Westi nikiaka akune anisavisa Lunalo michawa mwa ghetto Lunalo vene ghetto boy, ghetto boys Lunalo lezi mwa mwa ghetto Ya rekoda fo Kuni kalafela lwa puma museto Kuni kalafela lwa puma mae Bona kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Service and in a size Strong beatings, biu biu Ghetto boy, luku vefa mtu mohape Miss Manyando ama kombo ni luna molu afitile Komusafumba kuya luna kolo nalo kutile Mane baba mubali kuti mwendilo kutilo Fova potolo wa luna follow nalo shelile Luba nana baba sautwi Lutu eziku wapali sakaiti Luna luba pala ni dobo Bona musi mwanu uswanela kunifari kote Meteo ready ni stipa sa ready Famo vili kibradi kwa mulao kigadi Kiova jedi mataku swala magesi Lunalu sign ladies, lunalu my bad man Bad boys, lunalu michawa mwa ghetto Lunalu vene ghetto boy, ghetto boys Lunalu lezi mwa mwa ghetto Kuni kalafela lwa puma museto Wautua, bona Kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Ghetto boy akune ansa misa ni na size Esina kwanu kina ya babusa Westi niki yaka akune ansa visa Lunalu michawa mwa ghetto Lunalu vene ghetto boy, ghetto boys Lunalu lezi mwa ma ghetto Kuni kalafela lwa puma museto Bona, kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Ghetto boy akune ansa misa ni na size
It's a boy,
Luna J-Triple
CZ
Ghetto boys
Lwa vichu na lu timu nole voba gai Lu hule zima ghetto plus church ni vikwai Timu ikwa nile kwa side ni magelo Kulukala lwa kuputa inge kimwaselo Ngana ya bukuba kona yelu nanilwa kupumela museto kulu yezeza mahangi Lika kulu chonga chonga fonya kipeto Kona ukalumela luzwelela mageto Aba koni kulu chincha inge five ngwe Spiriti ya mageto mawoko kwa nukimbwe Ninzi falimu inge kadoti faleta ai Lwa vichu na simaswe kona miyambo ai
Lunalu michawa mageto Lunalu vene ghetto boy, ghetto boys Lunalu lezi mwa ma ghetto Kuni kalafela lwa puma museto Wautua Bona Kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Ghetto boy akune ansa misa ni na size Esina kwanu kina ya babusa Westi nikiaka akune ansa visa Lunalu michawa mwa ghetto Lunalu vene ghetto boy, ghetto boys Lunalu lezi mwa ma ghetto Kuni kalafela lwa puma museto Wautua Bona Kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Ghetto boy akune ansa misa ni na size Lunalu vene ghetto boy, ghetto boys
Ghetto, yeah Neke mabizo ya luna ya itoloka boy Kwanu kwa ghetto luna lufelile kale boy Kwanu kulu na luke tileve la blessi ya kubaelela alu sabi ni polisi Kiyazwa kai yako na kutolu vemba kwanu Kati ni lesmati kalu wonevu wanganu Kwanu kulu na luchilinga ya balose Laite muske mwabapale la kwante Kwanu kulu na lwa kubaeli sako ken Kutisako la utizabu kubwa hanil ken Onavufa pepa ya kola utikona folu kata tila dobo tisalu stabe kwa lishala Spotoloi Lunalo michawa mwa ghetto Lunalo vene ghetto boy, ghetto boys Lunalo lezi mwa mwa ghetto Kuni kalafela lwa puma musetio Wautua Bona Kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Ghetto boy akune ansa gwisa ni na size Sina kwanu kina ya babusa Westi nikiyaka hakuni ya nisavisa Lunalu michava mwa ghetto Lunalu vene ghetto boy, ghetto boys Lunalu lezi mwa ma ghetto Kuni kalafela lwa puma musetio Wautua Bona Kwanu kona kupila ma boys Squad yaka ikwa nile ni ma girls Luna kelo na bona ghetto Ghetto boy akune ansa gwisa ni na size Luna lovene ghetto boy, ghetto boys
Your favorite boy Dancing on the beat
Hey Mr. Namasiku Mwana mulozi totia Mr. Sidin Akakandelwa Mr. China Mwendavai Yo Mr. ni Mrs. Minyoni
Download it at bungamusic.com
Mr. Rafios Menda Mr. Shonge Namibia Eva